Brother Austin, pick the mic and start preaching whatever the Lord has put forth in your heart. Behold, the people are in the house to hear from the Lord. I'm so thankful to God because of the day that the Lord has given us. It has praised him to let us be together. Let us open our Bibles from the book of Genesis chapter 22, whereby we see the sacrifice that God sacrificed instead of the sacrifice that Abraham planned to sacrifice before God. We'll read from verse 1 through 14, and Brother Nelson Forsuth.
Verse 1. Ndipo panali zitapita zimenezo, Mulungu adamuyesa Abrahamu nati kwa iye. Abrahamu ndipo anati, ndine pano, ndipo anati, tengatu mwana wako wa mamuna wayekha, Isaki, amene ukondana naye. Numuve ku dziko la Moriya, nupereke iye kumeneko sembe yopsereza pa limodzi la mapiri lomwe ndidzakuwuza iwe. 3. Ndipo Abrahamu analawirira mamawa namanga bulu wache, natenga kwanyamata ache awiri pamodzi naye ndi Isaki mwana wache nawaza nkhuni za nsembe nauka nanga kumalo komwe Mulungu adamuwuza iye. 4. Tsiku lachitatu Abrahamu anatukula maso ache naona malowo patali. Ndipo Abrahamu anati kwa anyamata ache, khalani kuno ndi bulu ine ndi mwanayu, tinka uko ndipo tikapemphera ndikubweranso kwa inu. 6. Ndipo Abrahamu anatenga nkhuni za sembe yopsereza nasezetsa Isaki mwana wache, natenga moto mdzanja lache ndi mpeni nayenda pamodzi onse awiri. 7. Ndipo Isaki ananena ndi Abrahamu atate wache, niti atate wanga. Ndipo iye anati, ndine pano mwana wanga. Ndipo anati, taonani moto ndi nkhuni koma mwana wankhosa wa nsembe yopsereza ali kuti. 8. Ndipo Abrahamu anati, mwana wanga, Mulungu azifunira yekha mwana wankhosa wa nsembe yopsereza nayenda pamodzi onse awiri. 9. Ndipo anafika pamalo pomwe Mulungu anamuwuza iye. Ndipo Abrahamu anamanga guwa la nsembe nakoza nkhuni namanga Isaki mwana wake namuyika iye pa guwa la sembe pamwamba pa nkhuni. 10. Ndipo Abrahamu anatambasula dzanja lache natenga mpeni kuti amuphe mwana wache. 11. Koma mthenga wa Yehova anamuyitana iye ndi mawu odzera kumwamba nati, Abrahamu, Abrahamu. Ndipo iye anati, ndine pano. Ndipo mthenga anati, usayike dzanja lako pa mwana, usamchirire iye kanthu, chifukwa tsopano ndidziwa kuti iwe umbomuopa Mulungu, pakuti sunandiganize ine mwana wako wayekha. 13. Ndipo Abrahamu anatukula maso ache nayang'ana, taonani pambuyo pache nkhosa ya mphongo yopidwa njango yango zache ya njango yango. Ndipo ananka Abrahamu nakatenga nkhosa ya mphongoyo nayipereka nsembe yopsereza mʼmalo mwa mwana wache. Ndipo Abrahamu anatcha dzina lake la malowo Yehova Yairo, monga ati lero lomwe mphiri la Yehova chidzaoneka.
From verse 1 downwards. Verse 1. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here am I. And he said, Take now thy son, thine own son Isaac, whom thou lovest, and get into the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and carved the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God told him. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife. And they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father and said, verse 8, and Abraham said, my son, God provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there, and laid wood in order, and bound Isaac and his son, and laid him the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of the heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, here am I. And he said, lay not thy hand upon the lad, neither do thy anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a lamb caught in a thicket. And when they took the lamb and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen.
Kuyambirira tikuona mmene Mulungu adagwirira ntchito yake pamene amamuuza Abrahamu kuti atenge mwana wake mmodziyo kuti aperekedwe sembe yopsereza kuphirira imene Mulungu adamuuza kuti apite.
First of all, we have seen how God planned and designed it that there is a need of an offering and how the offering should be outed so that it should do whatever the Lord pleases.
Ndipo muri wophunziro lathu la siku lalero ukhala kuti Mulungu adzifunira yekha mwana wankhosa wa sembe yopsereza.
And the title of the message of today is that God seek for himself a lamb for a burnt offering.
Tikuona kuti Mulungu akumuza Abrahamu kunena kuti anyamuke apite kuphiri limene Mulungu adalikonza. Komanso tikuonanso kunena kuti Mulungu adali atakonzeratu phiri kapena kuti adali atakonzeratu malo amene iyeyo Abrahamu adzapite kuti akapereke sembe imene Mulungu amaifuna.
First of all, we see that the Lord prepared a land whereby Abraham will give sacrifice unto the Lord, and we saw the Lord directing Abraham go to the exact place that him, that is God, planned that it is worth it to be sacrificed from.
Ndipo Mulungu adamuza Abraham nena kuti atenge mwana wake wa iye yekha kuti apite kuphiri apite kumalo amene wawotchedwa Moriya. Ndipo kuli phiri limene iyeyo adakamuuze kumene koko kumene adakapereke mwana amene adamuuze kuti akapereke kumene koko.
And God told Abraham to go to one of the mountains, the mountain of Moriah, where he planned that is where to give sacrifice unto the Lord. And God directed Abraham, so Abraham followed whatever the instruction that God gave him.
Pameneva, ndi pamene tikuona kunena kuti Mulungu wabereka chitsogozo kwa Abrahamu, ndipo Abrahamu adanyamuka ulendo opita kuphiri limeneli lotchedwa kuti Moriya. Ndipo atafika kumeneko, choyamba chimene chidachitika nachi.
And here we see the direction from the Lord directing Abraham to the Mount Moriah. And Abraham followed the instruction of God and reached the place where Moriah was and he listened to what God planned and said unto him.
Chitu chiremba atafika kumalo koma asatafika kumalo kumene amafuna akaperekere sembe atatenga anyamata wonse amene adasagana naye awiri kuti akutsale mbuyo ndi kumutenga Isake kuti apite kumalo amene anata akaperekere ko sembemo.
The preamble, we saw Abraham lifting his two boys there and go with the lad yonder to give sacrifice unto the Lord.
Ndipo nkhuni komanso zida zonse zokonzekera sembe Abraham popita kumeneko kuphiri limene Mulungu adamuwuza kuti apiteko adamusenzetsa mwana wake Isake kuti anyamule yekha.
And all the things needed for the sacrifice, knife, wood, whatever, he gave the lad to took for him himself, not him. Isaac took for himself the wood and whatever that to him is to be sacrificed upon.
Ichi chikutanta uzolena kuti mene Mulungu Adam pasa chitsogozo Abraham kuti atenge mwana wake ndipo asezesa nkhuni yekha komanso moto ni mpeni kudzanja lake zimakaonetsera ambuye wathu Yesu Khristu pamene iye adanyamula mtanda yekha yekha opanda wina amene adakwanisa kuti amulandire ndi kunyamula naye limodzi.
The taking of whatever the wood Isaac for himself, picturizing the cross that Christ Jesus is to call upon, and whatever is in the cup for him to call upon.
Wajage tikamapita kubukula Yohane chapter 19. Yohane chapter 19, verse 16. Bible ikuti.
That's why when we go to John chapter 19, verse 16, says.
Johane 19, verse 16, Bible ikuti. Ndipo pamenepo anampereka iye kwa iwo kuti ampachike. Pamenepo anatenga Yesu, 17. Ndipo adaseza ntanda yekha natuluka kunka kumalo otchedwa malo abade, amene atchedwa mchiheberi Golgotha. Apa tikumuona ambuye Yesu watengedwa koma wanyamula yekha mtanda kupita nawo kumalo amene amatchedwa kuti bade Golgotha.
So verse 16 and 17 of John 19 says, then delivered he him therefore unto them to be crucified, and they took Jesus and led him away, and he bearing his cross went forth into the place called the place of skull, which is called in the Hebrew Golgotha. Here we saw Christ taking and carrying everything himself to the place Golgotha, that is a star place.
Ndipo pameneva ndi pamene tikuona sembe ya Mulungu imene Mulungu adakondwera nayo imene amafuna kuti iperekedwe malo mwa sembe imene Abraham amakaipereka kuphiri la Moriya.
Here we see the sacrifice that pleased God instead of the sacrifice that Abraham had to the Mount Moriah.
Moja chimeneshi, pali sembe imozi, imene Mulungu, adaipanga, kumaso Mulungu, imene adaikazika, imeneyo ndi ambuye wathu Yesu Khristu, monga sembe, imene adanyamula ntanda yokha, opanda wina olandirana nayo.
And God set one sacrifice, that is Christ Jesus, who is to carry and pick the cross for himself and fulfill whatever the Lord has purposed unto him.
Ye tikabwelera ku buku lathu la Genesis limene tikuyang'ana tikamafika mu verse lake la 8 Bible likufotokoza mamaka verse 7 Isake akufusa kuti kodi atate mpeni nkhuni itatenga kodi mwana wankhosa ali kuti apa tikumuona Abraham mu verse 8 ndi pamene akukayankha kuti mwana wanga Mulungu azifunira yekha mwana wankhosa wa sembe yopsereza.
So on verse 7 of Genesis chapter 22, we saw Isaac question to his father that we have taken everything, but where is the lamb for the sacrifice? While on verse 8, we saw Abraham responding that God will just seek for himself.
ndipamene pamakaonekera makamaka kuti Mulungu anali kukakhazikitsa chipulumutso cha iye yekha monga mwakufuna kwake.
Here God was establishing the salvation according to his will.
Pamene amafotokoza Abrahamu kumuuza Isake kuti Mulungu azifunira yekha mwana wankhosa.
When Abraham was responding, God was seeking for himself the lamb for the sacrifice. He was establishing the salvation that is of himself.
Tikuona tusembe imene Mulungu adakondwera nayo chifukwa mene Abrahamu amanyamuka akafika kumalo otchedwa Moria umene amapereka nsembe. Tikuona unena kuti mwa Mulungu adalata konzera tukale nsembe imene adampasa Abrahamu kuti ayipereke.
Here we saw that when Abraham was going to that Moria, God has already set forth a lamb that was waiting for Abraham to come, that will be made for the sacrifice.
Pamene pamene ndikhoza kuona kunena kuti Mulungu amadziwiratu komanso adadziwiratu mwana wake ambuye wathu Yesu Khristu wokondedwayo chifukwa ndiye khayo amene ali sembe imene iyeyo Mulungu adakondwera nayo imene idaperekedwa kwa anthu ochimwa koma osankhidwa.
Here we see how God knows, for knowing of God preparing, predestinating the lamb that would be worthy to be sacrificed, that is the sacrifice that will please him.
Ndipamene tikamapita mu verse yotsatirayo verse 10 ndipo Abraham Bible kumfotokoza kuti ndipo Abraham atatambasula dzanja lake natenga mpeni kuti amuphe mwana wake. Ndipamene timaona Mulungu akupereka mwana wake mu verse 11 ndi verse 12 kupereka mwana wake ambuye wathunso ka kupereka mwana wake nkhosa imene idayikidwa mchilango yango imene Mulungu adayidziwiratu.
Here we saw how God, through the angel, forbidding Abraham to kill or slaughter his son, because there is already a lamb that is waiting to be slaughtered instead of Isaac.
Ndipo tikuonanso kunena kuti mene Mulungu adamuonetsa maso Abraham kuti atukule aone maso pasogolo, ndipo tikumva kuti Mulungu atamupenyetsa maso amenewo iyeyo adaona mwana wankhosa amene adayikidwa mchilango yango, ndipo mmalo mwake momoti akadaphedwa mwana wake adaphedwa ndi mwana wankhosa amene Mulungu adamupasa oyikidwa mchilango yango.
Here we saw again God telling Abraham to look unto the bush where he saw a lamb in the thicket, which means that lamb that was in the thicket died instead of Isaac, who was to be killed by his dear father.
Modelo, ambuye wa Yesu Kristu ndiye ekhayo nkhosa yokodwa mchilango yango imene idaperekedwa monga nsembe yachilungamo yopulumutsa anthu ochimwa.
Our Lord Jesus Christ is the lamb in the thicket. That is a pronoun of ours to die on the cross so that our sins should be forgiven and taken away.
Ndifwa ya ichi angakhale Yohane masiku ambuye Yesu adaperekera umboni mu Yohane chapter 1 verse 39 pamene amati mwana wankhosa onani mwana wankhosa amene achosa tchimo lake la dziko lapansi.
That's why even John gave a testimony, a witness on this, in John chapter 1, verse 29, whereby he says, he pointed the people to the Christ, whereby he said, look, to behold the Lamb of God that takes away the sins of the world.
Pali chipulumutso, komanso pali mwana nkhosa mmodzi, amene Mulungu adamudalira, kuti ndiye khayo ambuye wathu Yesu Khristu, amene ochimwa wosankhidwa anayenekera kupenya.
There is salvation, and there is one lamb that God has set forth, that is Christ Jesus.
Ndipo pali chipulumutso chimodzi, ndipo pali chipulumutso chimodzi chimene Mulungu adachiyika monga nsembe imene ndiyoperekedwa imene ili mwana wake ambuye wathu Yesu Khristu.
Christ is the sacrifice that is worthy
to save his own people.
Nijifuwa jage tigamapita kwa Yesaya chapter 53 Bible lima tifotokozila kwa inovankani okuza na ndimbele ambu yewa Yesu Kristu alevele gira mwe wake munga simbe yewa pshereza.
That's why when we go to Isaiah chapter 53 shows how God delivered Christ Jesus as a sacrifice to tempt those that are his. This is all we like sheep gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Here we saw that Christ did whatever for man to be saved. God sent Christ as the only Lamb to take away all the sins of the people.
Tikamapita pa verse 7, Isaiah chapter 53, Bible kuti, iye anasendelezedwa, koma anadzichepesa yekha, osatsegula pagamwa pake, ngati nkhosa yotsogoleredwa, kukaphedwa, ndi ngati mwana wa nkhosa amene ali duu pamaso posenga, motero sadatsegule pakamwa pake. Apanso tikuona ntchito ya Ambuye wathu Yesu Khristu, imene idachitika kuti iyeyo, ndiye amene adayipereka nsembe amene adakhala ngati mwana wankhosa wotsogoleredwa kukaphedwa ndipo monga mmenenso adalili Isaki adatsogoledwa kuti akaphedwe koma chofunsa chidwi nkuti Isaki sadaphedwe idakaphedwa ni nkhosa imene Mulungu adayipereka imene imene chithunzo cha Ambuye wathu Yesu Khristu.
Verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he opens not his mouth. Here we saw Christ Jesus took everything on himself and died on the cross so that the sins of the people should be taken away, even though Isaac went to the place of sacrifice, like him will be the one to be sacrificed. But God changed it that Isaac is not the one to be sacrificed, but Christ is the pronoun of him.
Modelo ambuye wathu Yesu Kristu ndiye sembe yokhayo yachilungamo.
Because of this, our Lord Jesus Christ is the only sacrifice of righteousness.
Yekhayo amene adanyamula mphulupulu zathu kuti onse amene iye adawasankha kuti awapulumutse.
He is the only one who took all the iniquities of the people so that those that are his to be saved and taken away all the sins that them did before. Christ is the savior of his own people. He's the only one worth, and he's the only sacrifice that God was pleased with, so that the sins of the people should be taken away. No sacrifice, no person that can be a substitute, but Christ is the substitute of his own people, so that his own people should be saved from their own sins.
Hebrews chapter 10, tikuona so nchito imene idachitika nda Ambuye wathu Yesu Khristu monga sembe imene idaperekedwa yoona komaso yolungama.
That's why when we go in Hebrews chapter 10, we saw Christ as the only sacrifice worthy and trusty that God offered, that Christ did to take away the sins of the people.
10:4 Bible kuti pakuti sikutheka kuti mwazi wa ngombe za mpongo ndi mbuzi kudotsera machimo mwaichi pa polowa mtsiko lapansi anena sembe sembe ndizopereka simuzifuna koma thupi munandikonzera ine.
Verse 4 and 5 of Hebrews chapter 10 says, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Wherefore, then he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me.
Sizida kwa nisa kwa nisa kuchotila mashimo, kwa posa zimene mulungu, adapeleka monga mwana wake ambaye wa Yesu Kristo, amene ali sembe yukuru vihiga, imeenda yosa mashimo, atziko la pansi.
Here we saw that all things fails to take away the sins, but the blood of Jesus Christ, the only one that taketh away all the sins of the of his own people.
Mwajage, mkabakita nusu ya faithi yo, Bible kuti sembe ndizopereka simuzifuna koma thupi munandikonzera ine pamene pamaoneka kuti zonse zimene wanthu amazipereka zonse zimene wanthu amachita monga mwachilamulo zimene zonse sizimafunika ni Mulungu koma Mulungu mwakufuna kwake adakonza thupi la mwana wake ambuye wathu Yesu Kristu kuti likhale sembe yokhayo ya mphumphu yopsereza yoombola kumachimo anthu ake.
That's why verse 5, there is a certain sentence inside whereby it says, sacrifice and offering thou wouldest not. Which means whatever the law purposes, whatever the people did, Christ or God didn't praised with, but his body, God prepared so that it should be praised with the sacrifice of the Lord Jesus Christ.
Wajage soti kamapiti hila ufika verse 7 chapter 10 jahe page Bible kuti pamene kontinati taona ani ndafika pamutu pache pabuku palembedwa zaine kudzachita chifuniro chanu Mulungu apaso mpamene tikuona ambuye wathu Yesu Kristu kudzilengeza kuti yeyo pamutu pabuku ili palembedwa zaiye kuti zaiyezo zani kudzachita chifuniro cha Mulungu.
That's why verse 7 says, then said I, lo, I come, in the volume of the book it is written of me to do thy will, O God. Here Christ is testifying or is fulfilling whatever the law was and said boldly that he has come to fulfill the will of God.
Pamene parutu mpamene timaona kulephereka kwa munthu komanso kukanika kwa munthu kuti azipulumutseka monga nsembe zimene zimaperekedwa mchipangano chakale sizimakwanisa konse kuyeretsa munthu wochimwa kuti ayere komatu nsembe imodzi yokha imene Mulungu anayidalira nayipereka kwa anthu ake ochimwa kuti ilandirike pamaso pa Mulungu kuti anthu ochimwawo akhululukidwe machimo awo.
Here we saw how it is unworthy or how a man feels to do whatever that can praise God, and you see how God purposes that him is the only one deserved to do the right thing, that is Christ Jesus, and to see how the sovereign, the Lord is, in letting Christ fulfilling whatever was worthy to be fulfilled. Christ is the true and the righteous sacrifice.
Yeyo ndiyo enera kupulumusa anthu ake kumachimo awo.
He deserves to save his own people.
Amene adapeleka thupi lake kamodzi kwatha pa mtanda wa Kalivari.
He offered his body as a sacrifice once for all.
Ndipo palibe wina amene adalandirana naye kuti apachikidwe naye limodzi ndipo ndambuye wathu Yesu Khristu yekhaya amene adapitira mtanda kufikira chimaliziro cha nthawi.
He endured the cross, that is the only one who endured the cross until the end and fulfilled whatever he was worthy to be fulfilled so that the people should get saved.
Mwajage chitonthozo chathu chili musembe ukayo milambo ya watu Yesu Kristo adaiverega ndipo mene momo ndiye mene muli chitonthozo cha anthu ake wosankhidwa.
That's why our comfort is in Christ Jesus and whatever the Lord did on the cross.
Ndipo palibe chitonthozo china chimilambo ya watu Yesu Kristo adachipereka koposa mwana wake Ambuye Yesu basi.
And there is no any other comfort that Christ did or that God expects from a man but what Christ did on the cross.
Ulemu ndi matamando osipite kumpando wake iye amene Mulungu adapereka mwana wake Yesu Kristo kupereka kwa munthu wochimwa ngati ine kuti aomboledwe kumachimwa wake.
Glory and honor be unto him, that one who gives himself so that our sins should be taken away and should be served.
Ambuye akudaliseni.
God richly bless you.
Amen.
Amen.
Bless you. Dear Heavenly Father, we thank you this time that you gave us. Thank you for this time that you let us see Christ in the scriptures, seeing how Isaac is the picture of Jesus Christ. For sure, you are the only one who is worthy to be exalted, the one who took all our sins, and the one who died on the cross for our iniquities. We bless you, we exhort you. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen.